ne bale kuba wecho kuba batembe no kujumira abanyumya pe nze kwena manyira bumwasima kwe kudire mikono ne jitabala musawo za mwe oya kuyita okweyimbya nze sirina kyakola mukama yeyanonda nga tobisimye kwata gagonze nanga tanze janja betombi kuza bwali yange mbu tebinyumya kala akukakaniwe sembeke pamba tebikwasa bwongo bya busa naba abatuyita ababbi mata kukutta mu nsawo bannanga okubba kutya mbu tubaseera ssente okutuwulira oluyimba simmere nti bw'otoli obulamu siddagala lye tuseera tuti nti bwe linaakulema ne mwami walumba kusaabadde naba abatuvuma bwe twakwenya kirasambyako jjeyo omwana wo tagenda atyo wammamu abansima ne leero ntuuse tutandikire lulu we twakomera bananze simbera kumpaana ampaana mulina yesufa wange josephine n'olwekyo seetyanze njogera ebikyamye bwe muli nkyawa ttabu yammwe olwaleero munywere mwennamba tabaala enkokoko etabaala musanja luno mirembe gy'ensi egyasooka kigamba okuwasa eyiyo gye kyatandikira ani yawasanga kanneebuuze mmale neddemu nti omusajja ye yawasanga mulembe guguno ogwakyuka ogw'abakazi okuwasa bakajjadde ku ntebe yaffe nga ddala omukazi yalamulanze obuyinza bw'abasajja bwalaga wali kanneebuuze ate nze kinnuma okukira eggwa be bakazi abakulu okuwasa obuvubuka asayize nto n'obukyasoma tebalobozaako bwakakwata kaakola akyasobola kukeepunza kale oli mukazi otuuludde n'ekitiibwa kyabakwebuuzaako obanye nnyo okukute n'akaana akato katyokewawa ne kumawolu mu biseera byako we kasomera kaaka otuwuuse n'akukazaala kokazizza mu kisenge kye weewese balina ne mmota egamba mbuubenzaala mbamanyi gwe gwekiruma genda ofwe kyekikusiwa nnyabo wange ekitakuweza ekyo kitakuganya kwekomako wennoosense busowedde nsowala bani n'abavubuka banakutula olulijiriji nze ekyo kinnuma sitereera kubanga n'abatuzaala ababyekoze bangi nnyo naffe watuzaala tukoze okwagala ebbujja eryo wetwenkana oweebuze kyokka kiruma kijigijja omukadde akuzaala okukwesesaza tolabanga okyeyinza wandifumbiddwa ekyo ne kikira okwemagula oluusi nno ne kitaffe yafaane tukuleka mu njuku bwannamwandu weewejjeeke woowasiriza omusajja omwa kitaffe erikiginaale n'omuli kuba kyempi tukuyiyiza ennyama nnyaffe olyewufumbira mutiini we okwalya nga mweyagala mu nju ya taata mulidoodomera entuyo zaffe kweriryaliye nomuliwejjagala alaba yo bwatuuka n'okulitulaga mbweyo kitamwe kitaffe ndaba kiri palazaiti nze ekyo kinjo kyabookyanga omuliro kimbukujja maama kimbabugerera sitereera bwe tukukyawanga mami waffe totunenyanga kubanga ggwe weekola ebitatuuka bakazi kutwewasiza sikyankisooba tukuba n'embaga abaakata n'obuyinza n'abweza nga yakugulira n'empale ngera n'omusolo akukuweera takoma okuwakiri yeetunda n'afuba okulaba nti akwezisa oli katiwe ne bw'oba n'amaka agakusuuzanga eggobe lyalonze mu bitafutafu lyekansa kyapayikula tekyo kimbulo kyabanoonya musaayi kumudda butaagi muge wenna n'entamatama zaakwadda musaayi kwangeri kyo gunakubumbaka matama ate ok kukakana nga kuononye tumuzate na musina shindi ngosiru wate weno sagira koko kwa lola bebe litakute mundi sekolo zao wanzi tandeka nze bulirwe ntunula kubakaza abo nobuko weko ebu juloko nemanya tulabye ne dunia egenze no mukyala bwandi kino kafero wamwe kankyebuze Obwana bw'omu munju mwe busula ng'oleeta mutiini w'omutamidde ng'alukolera laba yubwe mwesisiwaze kwanga etto weebale nnyabo yemmwe be twagala ogunjudde odidde amayisayisa masiwufu ogasize mbaana kyakabaana tegasiwuke kyoba olaba nti kweyombekera ntikukyaliko mukulu n'abato kati baakwega n'ebyokufumbirwa baabikomya fumbayo bbiri kasita omujuza ng'olukudde nti pulaani egikubaddaka akusaba okukola n'okkiriza eryo lyekkubo lyabwe wate ssente zatatoolakaawe ku musolo otaweerera mwanira ky'oba omutumye gwe kwezimba omukazi omutetenkanya oyo taba mubibwe muba mukola ne mwesigaŋŋana ekyo kisaana naye liyo oba n'atatereera ne bw'aba atakolera n'anoonya zimuwaye ensuku z'akayinja ekamala byonna ekitiibwa ky'obufumbo obw'omumami wange okibabudde bonna yeeyombekera n'alyoka apanga kuba mbulamu bwe tatereera ntero bbalaba ali mukazi gomalidaadi nnyo bwe zimubulanzaawo w'amazzi oyo nga bateesa yenna aswakidde atambye bugoolwa obwakyetwala bw'otomuviira akutomedde nze munsobedde 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 bannyabo mbeewunya kati nkugira bwe nsiri biitabo oba nsuubiddwa bino ze kyemmaliriza nga kiwedde ekirowoozo ekyange kigamba nti tuveeku ebyo tugendere ku kino ekyatondwa eky'obufumbo kye kyatondwa omusajja n'alamula olwo ne mufuna okwesima kale ekijja kitya tekikyuke empale tisobola kukugasa tyate temunnenya bakulu kuba walamba ntyaka obulenzi tekaweerwa mpindi mu ngalo obuusazeewo buyumbikiri twagala okakase towemyawemya bwana butu ekyo buli mukazi attuuludde kimusaanira obuteesaabulula nnyo mu nsi erinnya lyammwe eryofuulya dda nakyeyombekedde kiva mu mpongoze mwafumbanga era alivumirirwa nnyo mu nsi buli omu akimanya eminkuduuluza empisa zammwe be bwe mutuwasa mutwonoona okutusuuza amaka mu ekyo ne mukama yanyiiga dda ekitiiwo kifuno kyewadde ebyokuwemyawemyako byeriranya ng'oweebuse zera omukazi alimpemya tugende ffenno ekyali banoonya kyamuyimba mu jjita yange www.mp3ugandanmusic.com